isifunda itheksti lethu silthole encwadini kwabasefesu
from Ephesians
isahluko sesihlanu
chapter 5
kusukela evesini langamashumi amabili nambili
verse 22
up to verse 33. Ephesians 5, from verse 22. Ngokuphathana kwabaganeneyo.
It's concerning married people.
Abafazi mabathobela madodabo kungathi kukuyo inkosi.
Wives, submit to your own husbands as to the Lord.
Ngokuba indodana inhloko, indoda inhloko yomfazi. Njengokuba noKristu inhloko yebandla, yena engumsindisi womzimba.
For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior.
Kepha njengokuba ibandla lithobela uKristu, kanjalo nabafazi mabathobela amadoda ezintweni zonke.
Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands.
Madoda, thandani umkenu njengalokho noKristu ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo.
Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her.
Ukuba alingwelise alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi.
That he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word.
Ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo lingenasisihla nambimbi nantenjalo kodwa libe ngcwele lingenacala.
So that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish.
Kanjalo madoda fanele ukuthanda umkawo njengemzimba yawo. Othanda umkakhe uzithanda yena.
In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself.
Ngokuba akakho owake wazonda eyakhe inyama, kepha uyayondla ayiphathe kahle, njengalokhu noKristu enza kulo ibandla.
For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church.
Ngokuba singamalungu omzimba wakhe.
Because we are the members of his body.
Ngenxa yalokho umuntu yakushiya uyise nonina namathele kumkakhe. Labo ababili baya kuba nyamanye.
Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh.
Lemfihlakalo inkulu kepha ngikhuluma ngoKristu nebandla.
This mystery is profound, and I'm saying that it refers to Christ and the church.
Nani ke ilo nalo makathande umkakho njengokuba ezithanda yena. Kepha umfazi makahloniphe indoda yakhe.
However, let each one of you love his wife as himself, And let the wife see that she respects her husband. We'll end reading there.
Mbuso uyashada namhlanje.
Mbuso, you are getting married today.
Usuku olukhulu.
It's a great day.
Kodwa ngeke ngimfihlele. Ngimi la nginovalo enhlizweni yami ngoba ngesizathu sokuthi sengashadisa abantu abaningi.
But I won't hide from you. I have fear because I have married many people.
Ngokuba uma beshada noma bethembisa bathu uNkulunkulu ubambulele uNkulunkulu obavezele ukuthi kwintando yakhe bahlangane.
People come to me and say they feel God has led them to get married to a certain person.
Basho namavesi amaningi amahle.
They use many beautiful verses.
Kodwa emva kwesikhathi somshado kubuye kujike izinto.
But then after some time of being married, things change.
Kanti uNkulunkulu kafuna ukuba zijike izinto. Uma kujike izinto kusho ukuthi nilandele isiqalekiso namhlanje.
But God doesn't want things to change because those changes bring curses very often. And upon this day.
Ngoba namuhla niphambi kwebandla, niphambi kwealtari, niphambi kwakho uNkulunkulu, nifunga ukuthi ngiyakholwa ukuthi ngihlanganiswe uNkulunkulu. Futhi okuhlanganiswa uNkulunkulu makungahlukaniswa muntu.
Because today you will be vowing before the congregation, before the altar, and before God that God wants you to get married, and what God has brought together, let no man separate.
Uma kungenjalo ngizodumala.
And if he doesn't turn out to be that way, I'll be ashamed.
Ukushada akusiyo into encane.
It's not a small thing to get married.
Nasezulwini kubhaliwe ukuthi ngishadile namhlanje.
Even in heaven it's written down that you're marrying today.
EBhayibhelini ngaseqaleni kuthwa kukuhle ukuthi umuntu abe yedwa.
In the Bible in the beginning it says God saw it was not good for man to be alone.
Kodwa ngasegcineni eTestamentini elisha kuthiwa ukungashadi kungcono kunokushada.
But finally in the New Testament it was said it's better not to get married than to get married.
Kungani kuba ngaseqaleni uNkulunkulu uthi akukuhle umuntu abe yedwa kodwa ngasegcineni athi ngcono umuntu angashadi.
Why has God changed that in the beginning he said it's good not to be alone and in the end he says it's better not to get married?
Kusho ukuthi kungenzeka uma uSatan efaka unyawo lwakho lungcolile zijike izinto.
So maybe on the way Satan got in and changed things.
Kwangathi ke umshado wenu Ungaba umshado nesibusiso. Wena mbuso, nawe makoti, kuze nizenhlukaniso uNkulunkulu kuze kube sekugcineni.
Now may it be that you, Mbuso and Tandega, God will bless your marriage, that it will be good and even better at the end. Why do things change? There can be many reasons. One. Because in the beginning, a person failed to live for the Lord, but he wants to, but he fails.
Pardon? Before marriage, he's eager to live for the Lord. And he puts in everything to be spotless before God. Kodwa, uma eseshadile, kuyenzeka ukuthi kujike.
But once he's married, things change.
Charles Sturd, a missionary was a Congo, enkabeni ya Africa. What he said in Zak, ekaleni ziyavuthe moyeni. Kodwa uma zashata, bapumpe.
C.T. Studd, that missionary in Central Africa and the Congo, said his co-workers used to be good and fervent before marriage, but once they got married, things went wrong.
Uma umshado ukuqeda ukushizekela inkosi nokuvuta nokuphila impilo.
If marriage destroys our zeal and our fire for God, it becomes a curse.
Uma umuntu engakashadi unesikhathi sakhe sokuthandaza.
Before marriage, the person has time for prayer.
And
not time for all different kinds of things, but after marriage, this desire for prayer disappears.
Kodwa uma eseshadile kuphele lokho. Umakhotha angene esikhundleni sikaNkulunkulu.
First, a person wants to serve God wholeheartedly day and night, but after marriage, the wife takes the place of God.
Kusho ukuthi pilani leyo mpilo ebeniphile ningakashadi kungajiki. Ngathi ukushada kusiyo into encane ngoba ingaguqula izinto.
So live the same life that you've lived before marriage afterwards, because marriage changes things.
Loko ngikusho nakuwe makhulu. Hayi kumkhwenyane kuphela. Nawe udinga uyiphilela inkosi njengokuba uyiphilela ungakashadi.
And the same I say, and it applies to the bride, live the same life after marriage that you lived before.
Futhi uma niphila njengokuba i-text lethu lisho ukuthi wena mkhwenyana umthande njengokuba uKristu wathanda wena.
And as the Bible says, you've got to love your husband as the church loves Christ.
Aze amgwelise amsondeze kuNkulunkulu abe sibusiso kuye ube njengoJesu kithina njalo kuye.
And the husband, the wife, as Christ does for his church, to change them and bring them closer to him.
Nawe makoti, makondana nomkhwenyane, kufanele ukuthi uphile njengebandla liphilela uJesu, uphile leyo mpilo nomkhwenyane.
And bride, you must live for your bridegroom as the church lives for Christ and serves him.
Umshado wenu ube yinto engcwele ebonwa noma bani negundane libona ukuthi umngcwele ngcwele umshado wabo.
That your marriage is obvious to everybody, even to the mice, that your marriage is blessed.
Umthande njengokuba uKristu wathanda wena.
Love him as Christ loved you.
Wena makoti umthande umkhwenyana.
And bridegroom, love her as Christ loved you.
Kuthiwa iBhayibheli lithi amakhosikazi amadala afundise omakhoti abasha ukuthi indoda iphathwa kanjani nokuthi imthanda ngandlelani.
It's the Bible says the women of God of old teach the brides how they should submit to their husbands and love him.
Kusho ukuthi omunye ungcwelisa omunye. Omunye ulusizo komunye. Uyisibusiso komunye.
So the one sanctifies the other. The one is a help to the other. And they help each other.
Uthando lokuqala lungapheli.
May the first love not end.
Okhluphayo amanye amadoda uma besanda ukushada abayamthanda bamhlonipha umakhoti. Kodwa emva kwesikhathi ubona ukuthi lolu thando olwalukhona eqaleni alusekho. Nokuthi indlela ebeniphethe ngayo I safani.
The trouble with many men is they love their brides, their wives, shortly after marriage, but after some time it's as if this love disappears and they don't treat her the way he used to.
Ningamteteli, ningamvumeli uSathane angene phakathi kwenu.
Do not allow Satan to come in between you.
Futhi iBhayibheli lithi uma kukhona into phakathi kwakho nomkakho imthandazo yakho iyathiyeka ayisenawo amandla ngoba kukhona okuphakathi kwendoda nenkosikazi.
The Bible says if something becomes between you and your wife, your prayers are also not heard by God.
Unkulunkulu uyabuka ukuthi niphethe kanjani, nihleli kanjani. Kufanele ukuthi nibe isibonelo kubantu bonke.
And God looks how you treat each other, and you must be an example to all the world.
Kodwa kubi uma sekujika uthando lungasafani nakuqala.
But it's bad if things change and it's not like the beginning anymore.
Nokuthi omunye angcwelise omunye.
Where the one sanctifies the other.
Ekuqaleni kube kuhle, kodwa emva kwesikhathi ufike ekhaya umtshele umakhoti ukuthi hey, usibanibani wangiphetha kabi, phatha kabi. Usuyamjova, usumfaka umoya, usutshala igqubu kuye. Senifunda ukuhleba.
And you are a visitor house and the wife tells you, so-and-so doesn't treat me the way they used to treat me, and there's anger and grudges that's creeping in.
Ngakho ke ngithi mkhwenyane, qhubeka uphile le mpilo obuyiphila ungakashadi, ungabuyi ujike, nawe amakhoti kanjalo.
That's why I'm telling you, husband, don't change, and you bride as well, do not change.
Nibe isibusiso omunye komunye, nize nibe isibusiso nakubantu enakhelene nabo.
Be a blessing to each other and to the people who are close to you.
Abantu bonke babonge. Bathi hawu siyambongela usibanibani wathola umakhoti omuhle. Nehlobo zikamakhoti sithi hawu siyajabula ngoba umkhwenyana akasiphathi njengomkhwenyana, usiphatha njengendodana.
And that the people say, oh, we thank the Lord that he got a wife like he managed to get. And thank the Lord for the bride that she got a husband as she got.
Umshado wenu ube iphunga elimnandi kuNkulunkulu nakubantu. Hayi ukuthi kubuye kujike. Angithi niyakwazi ukujika. Senabona abantu abaningi, nami sengibabonile bejika.
And your marriage remains a pleasant, sweet flavor unto God and to the people. Otherwise, it changed, and I've witnessed it changing.
Mbuso, iba indoda njalo, eka uNkulunkulu ngajiki.
Mbuso, be such a husband of God, don't change.
Nawe makoti, ube njalo na umkhwenyane.
And you bride, be such
ube usizo kuye, umvikele kokubi, ube usizo kuye.
Be a help to him, protect him from evil.
UNkulunkulu uma ebona u-Adam wathi akukuhle abe yedwa, ngizombumbela umuntu njengaye.
When God looked at Adam, he saw it's not good for him to be alone, and I should make someone like him, create someone like him.
Futumal esebumba u-Eva, akathathanga inhlabathi nebumba njengokuba ebumba u-Adam.
And when God created Eve, he didn't take the dust of the earth as he created Adam, but he, no.
Watato olunye lwezimba, wathatha olunye lwezimbambo zakhe wambumbela u-Eva. Yikho kuthiwa labo babili bazobamunye babe nyamanye ngoba wathathathwa endodeni.
That's, and then from his Adam's rib he created Eve. And that's why he said they will be one.
Uma esemakhilu u-Adam wathatha zonke ilwana wazidlula igubezi ladlula wathi qamba Adam waqamba wathi bubezi fike indlovu wathi indlovu waletha sonke ilwane kuye ngisho imzwilili ecula kahle wathi imzwilili akutholakalanga ofana nayo njengaye.
And when God created Adam, he took past him all the animals, and Adam had to name each one of the animals, the lion, the elephant, birds that can sing well and nice.
Nkulunkulu ameshisela ubuthongo obunzima u-Adam, wakhipha olunye lwezimbambo zakhe, wambumba.
And then he put a deep sleep upon Adam and took one of his ribs.
Uma esephaphama u-Adam, waqhamuka u-Eva, wathi hawu nangu ofana nam. Wathi indodakazi ngoba wathatshatwa endodeni.
And when Adam woke up and he saw Eve, he said, "Here is bone of my bone and flesh of my flesh. She will be called woman because she was made from a man."
Ngokufana naye.
Because she was like him.
Uma silalelisile kahle kuthiwa ngasegcineni. Inkulu lemfihlakalo kodwa ngikhuluma ngoKristu nebandla.
Now when we read later, we read that this is a great mystery because it points to Christ and the church.
Uma uJesu bethelwe emthini, uNkulunkulu wathanda wathathu ubambo lwakhe engakafi esamdala. Wambumba u-Eva. Kodwa esefa uJesu. Walimala lapho hlanguthini. Umakhuthi ibandla elikholwayo, umuntu okholwayo, uthatshathwa uJesu. UJesu wamzala esiphambanweni.
So Eve was created from the rib of Adam. And the church, when Christ hung on the cross, he was injured, he was wounded on his side, between his ribs, and from that God created the church.
Bekufanele ukuthi babe munye, kodwa uma sebeshadile, nangu Eva uyayihambela, ushiye u-Adam, usazokhuluma axoxe nenyoka.
They had to be one, but after creation, you find Eve wandering around far from Adam, speaking to the snake now.
Wayesekhuluma nenyoka u-Eva, esemshiyile u-Adam.
And she speaks to the snake, having left Adam's side.
Kuyilapho sihluleka khona thina madoda.
Men, this is where we fail.
Kufanele ukuthi omkethu sibangcwelise. Sibafake endleleni.
We're supposed to sanctify them, to wash them, to put them on the right road.
We men. But we've been so weak that when Eve came with the wrong thing, instead of correcting her, he just fell. He slipped and he fell. Kusho ukuthi thina madoda sibuthaka.
So us men, we are weak.
Uma kufanele ukuthi umngethu simqondise, njengo Adam amqondisa u-Eva. Ethi Eva, uNkulunkulu wasinqabela leyonto, akayithandi, wakumukela wakudla.
We are supposed to help, to sanctify, and to straighten out our wives, as Adam was supposed to do to Eve, but he failed and he took what he sinned with her.
That's the weakness of a man. When he shouldn't listen to his wife, he listens to her. And when he should listen, he doesn't. There's the example of Adam and Eve. Pilate and his wife. When Jesus stood before him, his wife wrote him a letter and says, "Beware, don't do anything wrong concerning this man. I didn't sleep all night. See to it that you are not guilty of something concerning him." And he didn't listen to his wife. You see our weakness, we men. When we shouldn't listen to them, we listen to them. And when we should listen, we don't. Every man should pray and say, "Lord, make a man. Make me into a man. A man who can stand."
Kanjalo pakati uPilato nomkakhe akalalelanga lapho ubedinga ukulalela.
Kubuhlungu ke lokho madoda. Thina sithi hayi ngindoda, abukho ubudoda. Ngoba umkakho uma esephuma endleleni, uyamlalela. Kodwa uma kufanele ukuthi umlaleli, awumlaleli. Kubi lokho, ihlazo lelo. Bekufanele ukuthi thina madoda sikhali inyembezi sithi, "Nkulunkulu, sikhawukele usize, siphuphile, sihlulekile."
This is a painful thing and shameful to us men. When we should listen to them, we don't, and when we should not listen, we listen to them, and we should call out to God to help us.
Pilate's wife, she was a help to her husband. But he didn't listen. That's the time when he should have listened. And because he didn't listen, he had to pay a price and bear the consequences. Some say he went mad and committed suicide. Because he didn't listen to his wife. And if your wife should write you a letter, beware, don't be guilty of that. Listen. You won't be a fool. You'll bless the day you got married. Uyobusiseka umbongo uNkulunkulu ngalokho akwenzile. Kodwa ngokulalela uEva eza nento engasile, wahlupheka nomphela. Futhi uNkulunkulu wambiza wathi, "Adam, uphi na? Adam, uphi na? Amadoda namhlanje ubafike phi? Etshwaleni. Inkosikazi nengane aziye enkonzweni, wena uyahlala ekhaya. Kholwe yena, thandaze yena, wena uthandazi. Kusho ukuthi uyindoda yalutho, uphuphile. Angazi ukuthi uzokuma kanjani phambi kwakho uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uzobiza wena atupu makot zipi ngane zakho.
And God came and said, Adam, where are you? The same with the men today. The wives pray, where do we find the men? We find them drinking, not praying as they supposed to pray.
Isikhathi sihambile.
Time is gone.
Makoti, iba umakoti oqotho. Uma ubona indoda ikufaka entweni ngasile ungangeni kukho noma ethi tshontshe leyo nkuku tshontshe leyo mbuzi qha uNkulunkulu kakuvumi lokho.
Tandeka, be a bride, a wife of the Lord. And if your husband should give you the wrong instructions and tell you to steal a goat or a chicken, tell him no, God doesn't want that.
Kota makoti ungalenzi iphutha elenziwa amanye amakhosikazi ayaphikisana namadoda. Akufanele ukuthi umakoti aphikisane nendoda. Khuluma kanye nje, hayi kabili. Ungaba ukhulume kahle futhi ngomoya omuhle. Kodwa baba, ubona ngathi kulungile lokho. Umuntu, hey, mina ngiyindoda ekhaya. Vala umlomo. Musa ukuvula umlomo, nizokuxabana. Kube kubi, ulahlekelwa yisibusiso. Inkosikazi kufanele ukuthi akhulume kanye nje. Kanye nje. Uma indoda ingalaleli, mshiyele kuNkulunkulu.
And you, Tandeka, don't fall into the trap that many women have fallen into, where you argue with your husbands. They argue with their husbands. Speak once. Don't speak twice. Once. With a nice spirit. And you say, dear husband, do you really think we should do this thing? And if he says, what do you know, you're a woman, then you keep quiet.
And
don't be cheeky. A wife shouldn't be cheeky towards her husband.
Khuluma kanye. Ikhona indoda. Ibine khanda elikhuni. Ay, inkosikazi yahlupheka. Ngayidabukela. Ngathi, hey, ngiyambonga uNkulunkulu, ngingabi owesifazane. Ngiyothobela indoda ephuphile. Ngithi hayi khona. Unkulunkulu wangisiza wangenza ngaba yindoda.
There was a man who was a very stubborn man. And the wife realized after some time, I got married to a stubborn man without brains who doesn't know what he's doing.
Ngelinye ilanga ube shaya ingane, shaya ingane. Unkosikazi wamkhuza alala akamlalelanga kodwa leyo ngane yafa ibulawa uyise.
This man was beating his child and the child actually died from the injuries of this hiding.
Khuluma kanye. Uthule. Ngelinye ilanga ngahlangana naleyo ndoda entabeni.
One day I met him in the mountains.
What uyazi? Umngami sengiyaqala ukumhlonipha manje.
And then he said, you know, my wife, I only now start to respect her.
Bengingamlaleli kodwa manje. Sengiyamhlonipha ngoba ngosuku oluthize ngamtshela ukuthi ngisaya le ngiyobona uSpanibani. Ngathi ayi, anginakulalela wena, ngiyaya khona.
He says, but on a particular day I told her to pack my things. I wanted to go and visit someone, And she said to me, is it the right thing? And I said, well, you know nothing, just keep quiet and pack my clothes.
Umembuza nje kodwa baba ubona ngathi kwesikhathi kaNkulunkulu ukuthi uhambe namhlanje. Wathe he, anginakutshelwa wena.
She had just asked me, Father, is it God's time for you and the right thing to do now? I said, yes, just go and pack my things.
Why a corner?
So in my
figure corner, Ufike Leon daughter Ingeke Kaya. What are Ungami Wang Vesel in Tando Wankulunkus? Wabambi Fisaka Luti Leon daughter Eco. Bekfan Wutin La Lady.
So we went ahead to visit a friend. When he got there, the friend was not there, and it suddenly dawned on him, hang on, she actually heard God's voice, this wife of mine.
Why said he, Baba?
And a second time he told her, I want to do this and that. And she came to me and she said to me, dear husband, are you sure that you should do this? And he said, you just leave me, you can't stop me.
Just once. Wasuka waya khona uma ifika khona ayilunganga indaba. Waze kwaphinda kathathu. Wathi hey, umngami sengithanda ukumhlonipha. Uma ikhuluma ngiyayihlolisisa lokhu akushoyo ngoba kuzo zonke lezikhathi ube right ngaba wrong mina.
She just asked him once again. He went ahead. When he got there, things didn't work out as he expected it to work out, and it happened thrice. And then he started saying, listen, when she speaks, she's heard God speaking.
Kukhona omunye futhi uMandobo owaba owesifazane oqala owashumayela ivangeli nami.
Then there was Mangobo, who was the first woman to start preaching with me.
And she had got married to a real man. Why shatter nendoda enekhanda elikhulu? Uma engalaleli bethatha isagila mshaye ekhanda. Kodwa nina seningabelungu nonke seningamaledi ansashaywa.
If she wouldn't listen to him, he'll take his kiri and he'll knock her on the head. But you men have now all become whites.
The husbands are all whites. They don't beat their women anymore. Kodwa kungenzeka ukuthi umakhota shaya indoda.
But it can happen that the wife beats the husband.
Kukhona umakhota obe noshiko olukhulu kabi eyidelele indoda yakhe ehlele ekhanda lakhe.
There was a very cheeky woman who sat on her husband's head.
Kodwa ngelinye ilanga umkakhe emdelela ayi wa kwamehlula lokho wasukuma indo inkosikazi yasuka yamshaya ngempama indoda. Kodwa indoda yasuka yaphendula yamshaya yena wandiza wawa lekude akaphindanga futhi ukuba noshiki kuye.
And then on another day she even became so cheeky she gave him a slap. And then he took off and he gave her one hard blow that she went flew through the air a few steps.
She flew through, so to say, the skies. And then she started respecting him. manje umangqoko wafika wathi mfundisi ngizwa uNkulunkulu ethi angiyeke ukufundisa esikoleni ake ngihambe ngishumayele ivangeli.
And then one day Mangobo came to me and said, Reverend, I feel God is telling me to stop teaching and go preaching full time. I said, have you spoken to your husband? Have you spoken to Mr. Mzila? She says, no.
Well, then you go. He's the first one who should know. Hamba uye kuye. Umtshele ukuthi uzwa uNkulunkulu ekubizela evangelini. Ukuthi ufundise abantu ngeNkosi.
So go and you tell him that you feel God's calling you to go and tell people about Christ.
Hamba uyotshela umyeni wakho.
Go and tell your husband.
Wabuya wathi imfundisi ulukhulu uthi ngeke. Awulobolanga mina, mina ngalobola wena. Ngeke usuke la ekhaya uhambe ushumayeza izingane ngoJesu, ushumayeza abantu ngevangeli. Uhambe nomfundisi omhlophe. Ngeke ngivume lokho.
And she came back and she said, Reverend, he's a hard man. He said, I paid the dowry for you. You didn't pay the dowry for me. Are you want to go with a white man now and go and preach?
Ngeke ngivume lokho.
I won't allow that.
Waqoqa abafowabo bonke bengamadoda. Ethi nangu umngame mkhuzeni ufuna ukuhamba shumayela ivangeli.
So he gathered his family, his brothers, and he said, here's my wife, reprimander, she wants to go and preach.
Akuthathanga sikhathi ubesebenze eThekwini saze sithola umbiko ukuthi ugayiwe ibhasi. Umlenze wakhe wanqamuka juqu.
And it didn't take long. He was working in Durban. We got a message. He'd been hit by a bus and they had to, the leg was so smashed that they had to amputate it.
Ngasuka naye esibhedlela ngamvakashela eThekwini.
So I went to visit him in the hospital in Durban.
Uma ngifike khona.
When I got there.
What imfundis?
He said, Reverend,
ngifuna ukuvumisa nosamo.
I want to confess my sin.
Umngamo wathi uNkulunkulu ungibizile. Ngaphambana naye. Ngathi cha. Manje sengilahlekelwe umlenze. Senginomlenze wodwa nje. Ngoba ngamelana noNkulunkulu. Manje sengiyamesaba. Ngonile ngamkhuza. Kodwa manje mfundisi angahamba ashumayele ivangeli aye lapho ethanda khona.
My wife came to me saying she wants to go and preach. I refused her. Now I've lost my leg and I think I sinned when I refused that.
Aw umndeni wonke wakhe abafowabo bonke bamhlanganyela bathi hawu usuphuphile manje umkakho usumdedela shumayela ivangeli akasekho ekhaya.
So the whole family was upon him, his brothers, and said, if you become a sissy now, are you allowing your wife to go and preach now?
Unomlenzo wodwa kodwa umkakho umdedela hambe.
You just have one leg, but you're allowing her to go and preach.
What about it?
He said, brethren,
nina makaya en. Nina so in. Nina wa mavej. Engadini.
Do you have vegetables in your garden?
Umgami nomeshumayela kodwa uneveni utshala amaveji uyena osondlayo omkenu bahleli nani emakhaya banawo amaveji ulettuce iklabishi ubeetroot bathi qha wathi mthetheleni umngami aqhubeke ngoba insimu yonke igcwele ukuhla kodwa nina nihleli namakhosikazi enu enze lutho angamavila.
He says, my wife was preaching the gospel, but at home she was planting vegetables. We had food. She bought a van. Your wives are staying at home, but you don't even have food to eat. Let her go.
Your wives are lazy people. Umzila unkulunkulu wamusisi.
And God blessed Mr. Mzila.
Totally business. Watholi stolo. Esasi stolo somlungu. Watholi stolo esikhulu. Waba nendlu enkulu. Labe kuhleli khona belungu. Watholwa uyena. Wayeka ukuphuza. Waba indoda ehloniphekayo.
He bought a store with an adjoining house from white people. God blessed him and he became a true man, really. Prosperous.
Singamadoda ngendoda yamadoda ngonkulunkulu. Uma singenayo, singenayo unkulunkulu madoda. Asbeke phansi bluke sfake irok.
We are only men through the man of all men, men through the Son of God. If we can't be men, let's put on dresses.
Uzwile mkhwenyane uyindoda ngaleyo ndoda yasezulwini ngaphandle kwalokho uyindoda yalutho. Makoti, ungumakoti, ngaye lowo. Umakoti oqotho. Kodwa uma uhlukana nenkosi, maye kuwe. Ngeke ube yisibusisi endodeni, uyoba yisiqalekiso.
So you, man, a bridegroom, you're a man because of the heavenly man. And you, bride, you're only a bride because of the heavenly pure bride as you're an example.
Ngisho thina sizwe somhlaba ukuze sibe isizwe esile ngaye uNkulunkulu. Umholi, uma uhlangene nomholi wasezulwini, umoya ongcwele, uma kungenjalo umholi walutho.
And even you earthly nations, you're only a nation in God and through God. If you're not through him, you are just really nothing. You're not even a nation.
Hlangana noNkulunkulu, lalela uNkulunkulu, zinikele kuNkulunkulu, uzokwakha ube indoda eqotho.
Unite with God. Listen to God, obey God, and you'll be a man of real integrity. And he'll bless you and even your children.
Mbusi, uyakholwa ukuthi umakoti wabunjelwa wena?
Yeah.
kuze kube sekufeni. Nibabili ninyamanye ngizobuye ngikhulume nani njalo emva komthanda kwenkonzo. Ngiyakhumbula ngikhuluma nabashadile ngibachazela ngombhede womshado angikhulumi la phambi kwabantu bonke.
Mbuso, you've heard what I've said. Do you say that you've been called to marry her, to be one with her and faithful until death?
Wife,
this ring testifies. If a third person comes in, this ring must be thrown into hell.
Then this ring will be a curse to you. Makoti, uyakholwa ukuthi umkhwenyane wabunjelwa wena. All right. Uphileke njengokuba kusho uNkulunkulu. Uzoba yisibusiso kuye. Lendilingi akunike yona. Ngayo uyaqinisa ukuthi uzothembeka kuNkulunkulu. Nawe mkhwenyana, njengokuba umakhothe ekunika lendilingi, usho ukuthi komusa uNkulunkulu ngothembeka kuJesu Kristu.
So these rings are testifying of your promises.
Akusakulekele. Ngiyacela. Nkulunkulu yise ndodana nomoya ongcwele.
I pray triune God.
Elukuthi babusise.
That you bless them.
Ubenze babe ngabantu abathembekile kuwe kuze kube sekufeni baze bahlukaniswa kuwena.
Make of them people who are faithful to you until death, until you separate them.
Ubenze babe isibane esikhanyayo ebantwini.
That there will be a light shining to all people.
USathana angatholi indawo phakathi kwabo. Bamlalele njalo umoya ongcwele.
And that Satan won't come in between with them, that they listen to the Holy Spirit.
Siyacela ukuthi umusa wakho, Nkosi Jesu, nothando lukaBaba, nenhlanganyelo kamoya ongcwele, ube nabo njalo, kusukela manje kuze kube sekufeni.
And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, the fellowship of the Holy Spirit be with them until death.
Amen.
Amen.